So this one was called Baduliko. Basically, there was a time people, you know, everybody, so we started doing hip hop. Everybody was like, hip hop, you guys would be so broke. guys was copycat. So I did something for them, you know, just telling them what I feel and what I think. So yeah. Madeline show me ni superstar, lakini niaje hizi miaka tano nimekuwa kwa industry bado sijaonekana. Macho kufunguka imanishi unaona, imanishi unaonekana. Dijeta kikucheza ngoma zangu juu niko underground na mamota kikopi zangu juu mimi ni broke ass. Swaga na mabling bling, si usanii, mimi ndo msanii watu fulani wapendage jumuse maga ukweli. Siko ubaya, si beef poleni, mimi ku hang mic ngojeni. Madeline show me ni superstar, oneni. Hadi lini mtambiwa mkono mtupo ulambwi ni minyosi vitambi. Wamesota wana ganji lakini wanataka kukata maji. Mini G lakini sina money, so don't call me G money. 18th birthday yangu madhali ni pakondo, matetaki kuwa grand manomo. Msidhani mini mtu psycho, mini mtu nomo. Ni vile tumu pandaga vitu abnomo. Rasta kamili, nasa kamili, oni, amni, oni. Ngware adi jioni, dos. Yeah.